Tell me why you do this for me. It's mad in you, Elisha. Zilanji, sinega polo patafuniga ndibita kwago makolo wai wala tina panga dongo solo ukanika kuvomeleza sandivuta tinje timwa solo ukupanga zifuku aposayenela kukhala zifuku ukunamiza ntima wanga taona nkazi apa wasitama wanga taona nkazi apa waswa ntima wanga wandionesa opoila pamaso basiphwanga ivaisi Masia gataika palibe amaola Ndikosa kukutuluka pasana teola Kodipa komo pano ndine chipinjo Kukhala nawe sikuti sindinga bese wina Koma ukukana ntima Uziganisa tubwino pena pake Tibwino kusinta kalidwe Tibwino kusinta zochita Tibwino osama chita Tibwino kufomeleza Tibwino kusinta kalidwe Tibwino kusinta zochita Tibwino osama chita Tibwino kufomeleza Uguonesa kalido losi kundikila Usama kwese kono pamene suku fikila Unditenga ngati lova Alipo wakupanga kava You need to be my lifesaver Singa kwele lenji lova mene ndiku chova Suku funa zosowa goma zokumba Palibe kani yoti paguru uzindikumba Kani za nyumba wabwele sapanja Kodi wa iwala bazana paja Ulingati dua Kupanda kukutilila ukosa tukutua Sibwino kutula Ukoso kalangazi wavela maindi bambo Uzikalangati anagulanga ulindi mambo Sigo simeneli makalila Zambili mumafuna Ntima sumafuna Ukala osije besa muji kwa njiti mange ntenje Tibwino kusinta kalidwe Tibwino kusinta zochita Tibwino osama chita Tibwino kufomeleza Tibwino kusinta kalidwe Tibwino kusinta zochita Tibwino osama chita Tibwino kufomeleza
It's Chokra Studios, bring the gruesome and vibe